kisibu, wawili ndiyo mapenzi. Siwe na nia ya kuniadhibu, mtima wange mimi siwezi. Hata japokuwa najua, wako wengi baby wanakutamana, moyo wangu kwako umetua. Mimi najua, wako wengi baby wanakutamana, moyo wangu kwako umetua. Na kupenda na kujali baby wewe hata sultan. Oho, senorita wendo wangu wapeke, yeah. Oho, sana nina kupenda nondole upeke, yeah. Oho, senorita wendo wangu wapeke, yeah. Oho, sana nina kupenda nondole upeke, yeah. Wewe, ni wewe, ni wewe mama. Mama ni wewe, ni wewe. Manilewe, nilewe, yeah.
Pretty, 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 baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So surrender.
You my pretty, 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 baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So surrender.
Sito kufosi, twende tukapige misele. Acha wa flossi, washikaji wamezwaga kelele. Mimi na wewe tunatamba, sibaba isho inapamba. Nifunge kamba ya mapenzi, tusiage inunamba. Mimi na wewe tunatamba, sibaba isho inapamba. Nifunge kamba ya mapenzi, nisiage inunamba. Yeah, wale wajinga watadandia. Na, mindo mwerevu nitapalilia. So, tuishi kiswazi japo sina hela. Mindo mchawi wa mapenzi, njo tuishi kisela. Yeah,
you're so sweet, check your week, but you wanna floss, whoa. Basi nipe kiss, kila wakidis, ifanye niwe top, whoa.
Pretty, pretty, baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So sarena.
You my pretty, 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 baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So sarena.
You my pretty, 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 baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So sarena.
You my pretty, 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 baby.
Nakupenda.
Nipe penzi, 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 baby.
So sarena.
Twende tukapige misele. Washikaji wamezwaga kelele. Twende tukapige misele. Washikaji wamezwaga kelele. Naka kamswazi in Kenya. This one not a brala. Yeah. Let me boy, you have beats. Wewe, wewe, wewe. Holland, Holland, Holland.
Production.